Yego B.
Wari kuzamukunda iyo uzakumubona ariko wagiye kare umva ma esuraho nanjye ndaho ubu nabaye umugabo ndetse w'inyangamugayo Yasengesho mama wasenga uzabona umufasha umwiriye byarasubijwe niwe nabonye vuba uzuzu kurusa mama bakwitenyo gokuru mama ngo bataza kubona erega wagiye kare iyo uzakumubona mama wari kuzamukunda Ariko wagiye kare mama
Ejo bundi aneya marita
marira
Anyitutu zinawanyitaga Mugabo mugisha muhirwa Kagame Mandela Sankara Atuzabintwari Bakwitenyo gokuru Nungo mataza kuona
Iyo uzakumubona
Mama
Wari kuzamukunda
Mama
Iyo uzakumubona
Mama
Ariko wagiye kare
Mama
Iyo uzakumubona Wari kuzamukunda
Mama
Iyo uzakumubona
Mama
Ariko wagiye kare
Mama
Yego B
Duhuka mu mahoro ndatuje ubufite umufasha duhuje Duhuka mu mahoro ndatuje ubufite umufasha duhuje Duhuka mu mahoro ndatuje ubufite umufasha duhuje